abali ọzọ ijoku obeledu ezioku ka ndekwu njọ na mmadụ ejekọ ezioku na asị dị n'ilo kaikai n'ifeanyị ejekọ ọ na-ekwute okwu n'ụka mụ na-achọ mmadụ nọrụ ijoku ana m anọ na nkọnkọ mana mụ na ezigbo mmadụ nọrụ ijoku a na-enye ya na-aṅụ aṅụ o nwere ezigbo mmadụ mma amaghị gịnị na abụọ n'ọkọ a na-enye ya na-aṅụ aṅụ a na-abụọ ibe a na-ata ibe alụ ime onye nne kwu okwu ya gee ntị ka nke ọlụ gị ya
sigalụ n'obi
oyi na ezigbo ọkụ na China
alụbara onye ba alụbala eze ama onye dị ba alụbala eze ama ọkụ izike elu obi izi kongo na China ugbo ekike na ra alụbala eze ama na ọzụmowu managing director isidon credit company na gbazo na China ojiji were ise mọkọ izi ọnke bụ fanta united brothers of asia izi congo izi nekwa ịcha okwu abịa ugbo nkwenye omeledu abịa izi alụbala eze ama na ọsụmo ezi ọyị mịga adịle m izi ka ngwa ụwa ka o si mee amụla izi kelu na ọsụmo na vileji a na-akpọ ụmụnnazi a nne ya bụ leti michael obi ifeturu ya wee metụ ụwa mma nne mulizi mrs basili obi mama golibe golibe na obi amanago zigelubido promise gologoba gwanyagwanya wee kwụsị agagonye akwụkwọ akwụkwọ ọgwụla akwụ ego adịrọzi fabala ogbenye nnukwu ogbenye agwụlụ vaị kama ọka ndọba nkịtị n'ụlọ onwee chebe bọị uchebe ịgba bọị na ondo ọgbalụ bọị fifiez eduru ya ụlọ eme ntị mmimo ọgịghị agwọ n'anya vileji ọna izikelu gbabalili bebe yọba chukwu kelu wa biko ọ bụrụ na ọbụbọ ike ga-ejigbu mmadụ biko onye m ezigbo ọga chukwu na n'ọkpọ m ogbenye wenu wenye ihe ezigbo ọga ọga bụ ụzọ mmadụ chifu ike na mgba mba mara o mesiri ibe wanụ n'ọzụmo ọga like never before wee kwalụ isi wee naba gogo kinshasa isi gbabali ya bọị ọba bọị eti ezi odu enyi ụlọ o wee bido afịa nke ya wee zụba ọzụ afịa na gongo wee zụta egwu wee si gongo wee naba angola oluo na angola nwee nsogbu wee nata azụ na kongo ịma na etibia echi ọ na-ezuzi ive ada agazi ọfụma ọga like never before chifu ike na mgba mba mara anya izi ga-eje China okwe izi wee jebe China ọkwa na China ive niile n'ọbebe ọkwa na China egwu ji daba dum n'ezie nwaogbenye abụlụgo ọgaranya n'ezie nwaogbenye wenye mebe kifego Milizolu lugu mili Nena mili madalu nokochi Abachi putalo na mili kolako Easy Onye bobu bia bobu na Dene bajano Easy Udene wanya nyelien udene ovunanya Bamaro no geme Easy Bamaro no gade tuwa Easy na chukwa gosi dogi Chukwa me kogi ma Alobareza mano sumbo Easy ni kaligegu Suga lumogi
Ayu lisi koko na China
Alobara
Alobareza mano sumbo Kukudalu kako tipeza ma
Okema
Okema oni nube
Suga lumogi
Ayu lisi koko na China
Alobara
Alobareza mano sumbo Kukudalu kako tipeza ma
Okema
Okema oni nube
Arubaleza manosumo Behind any successful man Nana, wanye no nime Easy way to be no wanye Yebe no kwezi ke Luta Adabilesi no bi Ozo di atraku Mama chine terem Ada Kolibe na digi basilike Biggie Basilica Yako sumo ujiru biyama Onyane mekili Ima nadiro mwikontu Izi inekwana neme kinkili Onyane mekili Ngo sumo u Chambano na muna bago Alubareza mano sumo Ose nandidi kia jeje Iwe luwa mwaya Ifundu geto gonogo Icho kumo pele tu Echi mufu wa mwaya Kamalu Ando mo geto gonogo Onye chimbia nakao Izi kelu mobi Izi Izi kongo na China Suke lu mobi
Oye izi kongo na China
Alobara
Alobara sama no sumo
Jebo wano nizochi Ugo chuku itoma Nana lolo ya Chidumi itoma Agu jebebe ya Ugo chuku itoma Agu jebe Ewe gade buwebu Kama Nduke wegi nazo Mbaba zeme wegi akanaba Eee Agu jebo wano nizuchi Udo Ezi feze chukwe buka Anthony Onyama sinkana Nama nasa numuchu Uweza defu namba Ezi oyema Angibu CEO Sito ni business link na China Uweza defu namba Oga Sinkana ni basilike Nelu modo za kukia Mrs. Marianne ezifesie Omasilidie Ezo kune imasili sinkana Kankene za chef Laburu chukwa mwala kube Happy father so nijina Udoku Managing director Greenland Global Resources Limited Abwanzona China Member Board of Directors Hunter Logistics Company Limited Member Board of Directors Dublin Cargo Company been limited. Get all ya kuga, this inta. Mukosa la malabuga. Get it where big mood. Onyango village ni buku. Son of Simeon no mood. Igwe na jingo. Igwe fa changes. Ana mani feni buku. Victor Barbara, diga jamato wanu nasumo. Kenelo molia kuki, Lady Victoria Barbara. Lolo diga cholo, kuko simba, adane doko libe. Kedi kesuku manewo, bishop numoji, angi buchama. United Brothers of Asia. Bishop Obeya, Eleni Molya Kuki, Jinwe Cynthia, Cynthia Wanebo, Gemma Castillo Udemezue, Oya Manduru Nosumo, Wa Hong Kong Ki Bebi, Igemna Wanu Motos, Ilona Sine Kwane, Ovono Gwengwe Lugoti, Vendi lo ne buane, avon ako nyangwe mbochi. Kenele mouti na se di ma wafo, omweko na kongo, eko gine toko mo, omweko ne koke toko, omu se toko nogo, etwa, eko gise toko nogo. Mwegon and Bisa, Okagisi Congo, Sikan Kennedy. Oya my Ben Mano, and yes, Oliana. Oya my Ben Tono, and now Bali also. It's your Kumo, believe you. As your Kukan. Jona mwade joko Ezo kuna sidi nilo Kai kai nifanyi jeko Ole buto kunuka Muna jomba donono Ichoku Ana mano nankonko Muna mune zibo madonono Ichoku Ana ilie ya nangwanyo Umwele zibo maduma mwai Gini ana mwanonko Ey Ana kwaiva na itaivalo Imonye nelubia Genti, genti kankologia
Alabara, alabara, samba no sumo. Obodaro pa go ki pesa.